datimsafi.com.
Kupenda kupitiliza, you know that is true. Kukupata miujiza, baby, you girl. Oh, many to reason, bro. Anatamani hii dunia ingekuwa yako. Moyo ni mekwamishia kapeke yako. Toka zamani ningekujua ingekuwa wako. Moyo ni mekususia kapeke yako.
Kwa ngoma kali kutoka kwa DatiMsafi.com.